eli ibali elingomakhulu. Uyazi, umntu osisilumko usoloko elungisa izinto. Kutshanje umakhulu wenze amalungiselelo okuba indlu yakhe yangasese ifunxwe. Umakhulu uyazi ukuba iintsholongwane ezikhohlakeleyo ziyalithanda ilindle. Kodwa nantsi into, uyazi ukuba ilindle kufuneka lilahlwe ngokukhuselekileyo kwaye lingcwatywe ekhaya okanye kwindawo yokulahla egunyazisiweyo. Linyathelo lobulumko ke elo. Umakhulu uyazi ukuba nabani na olahla ilindle kufuneka anxibe iimpahla zokuzikhusela. Ukulahlwa kwelindle emhlabeni kuqinisekisa ukuba iintsholongwane zihlala apho. Kwaye ekuhambeni kwexesha, ilindle elingcwatyiweyo linokwenza lo mhlaba ube yindawo engcono yokukhula kwezityalo. Umakhulu uyazi ukuba oku kuyadala ikamva elingcono kubazukulwana bakhe kunye nabantu bendawo ahlala kuyo. Ukrelekrele ne, umakhulu ucinga ukuba kubalulekile ukusebenzisa ilindle elicociweyo. Ilindle linokutshintshwa lube ngumgquba, amafutha, izinto zokwakha okanye isichumiso ukukhankanya nje ezimbalwa. Ukuba unomdla kwaye ufuna ukufunda banzi malunga nokulahlwa kwelindle ngokukhuselekileyo kunye nokusetyenziswa kwalo okuluncedo, jonga kwiwebhusayithi yeSebe lezaManzi noGutyulo, i-DWS ngamafuphi. Kwaye khumbula, ugutyulo yindima yomntu wonke.